Umunara w'Umurinzi wo kwigwa, ukwakira 2018. 1918. Hashize imyaka 100. Umunara w'Umurinzi wo ku itariki ya mbere Mutarama 1918, wabimburirwaga n'amagambo agira ati: umwaka w'1918 uduhishiye iki? Icyo gihe intambara ya mbere y'isi yose yayogozaga Uburayi, ariko ibyabaye mu ntangiriro z'uwo mwaka byatumye abigishwa ba Bibiliya n'isi yose muri rusange babona ko ibintu byari kuzaba byiza. Amahanga ashakisha amahoro. Ku itariki ya 8 Mutarama 1918, Woodrow Wilson wari perezida wa Amerika yatanze disikuru imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, avugamo ingingo 14 yatekerezaga ko zari iz'ingenzi kugira ngo haboneke amahoro nyakuri kandi arambye. Yavuze ko amahanga akwiriye kujya mu mishyikirano, akagabanya intwaro kandi agashyirwaho ishyirahamwe mpuzamahanga ryari kuzagirira akamaro ibihugu binini n'ibito. Izo ngingo 14 nizo baje gushingiraho bashinga umuryango w'amahanga, kandi nizo zifashishijwe mu gihe cy'amasezerano y'i Versailles bituma intambara ya mbere y'isi yose irangira. Abarwanyaga bigishwa Bibiliya batsindwa. Nubwo umwaka w'1917 wari wararanzwe n'imidugararo, abigishwa Bibiliya bari bafite icyizere cy'uko bari kuzagira amahoro, nk'uko byagaragazwaga n'ibyabaye mu nama ngarukamwaka y'umuryango mu rwego rw'amategeko wakoreshwaga n'abigishwa Bibiliya, Watchtower Bible and Tract Society. Muri iyo nama yabaye ku itariki ya 5 Mutarama 1918, abagabo bari barirukanywe kuri Beteli, bakaba bari bafite inshingano ziremereye bashatse kuyobora uwo muryango. Iyo nama yatangijwe n'isengesho ryatanzwe n'umugenzi usura amatorero w'indahemuka witwaga Richard Barber. Bamaze gusoma raporo y'ibyari byarakozwe mu mwaka wabanjirije uwo, hakurikiyeho amatora y'abayobozi b'uwo muryango. Umuvandimwe Barber yatanze amazina y'abakandida 7 harimo na Joseph Rutherford. Nyuma yaho, umwavoka wari ushyigikiye abarwanyaga abigishwa Bibiliya nawe yatanze abandi bakandida 7 harimo na ba bandi bari baherukanywe kuri Beteli ariko batsinzwe amatora. Abanyamuryango batuye umuvandimwe Rutherford n'abandi bavandimwe b'indahemuka 6. Abavandimwe benshi bari baje muri iyo nama bavuze ko ariyo yabashimishije kurusha izindi zose bagiyemo, ariko ibyo byishimo ntibyamaze 2. Uko igitabo gishya cyakiriwe. Abigishwa ba Bibiliya bari bamaze amezi runaka batanga igitabo gishya cyasobanuraga ubuhanuzi, Le Mystère Accompli. Abasomyi b'imitima itaryarya bakiriye neza icyo gitabo. Umugenzi usura amatorero wo muri Canada witwaga Christ yagize icyo avuga ku mugabo n'umugore we basomye icyo gitabo mu byumweru 5 gusa, maze bagahita bemera ukuri. Yaravuze ati, bombi bari bafite ishyaka kandi bagize amajyambere yihuse. Hari undi muntu wabonye icyo gitabo ahita akereka inshuti ze. Yakibonye mu buryo butunguranye. Yaravuze ati, ubwo namanukaga mu muhanda nagiye kumva numva ikintu kinyituye ku rutugu kugira ngo ni itafari, ariko ndebye mbona n'icyo gitabo. Nakijyanye mu rugo maze ndagisoma ndakirangiza. Naje kumenya ko ari umubwiriza butumwa wari wakijugunye kinyuje mu idirishya kubera uburakari. Icyo gitabo cyatumye abantu benshi bamenya ukuri kuruta inyigisho zose umubwiriza butumwa yigishije cyangwa ibindi bikorwa byose yakoze. Umujinya we watumye dusingiza Imana. Uwo mubwiriza butumwa si we wenyine cyarakaje. Ku itariki ya 12 Gashyantare 1918, abategetsi bo muri Canada batangaje ko icyo gitabo giciwe, bavuga ko kirimo ibitekerezo bishishikariza abantu kwigomeka ku butegetsi kandi bidashyigikira intambara. Nyuma yaho gato, abategetsi bo muri Amerika nabo batangaje ko giciwe. Abategetsi bagiye gusaka mu mazu ya Beteli no mu biro byari muri leta ya New York, ya Pennsylvania n'iya California bashakisha ibimenyetso byo gushinja bari bayoboye umuryango wacu. Ku itariki ya 14 Werurwe 1918, urwego rushinzwe ubutabera muri Amerika rwatangaje ko icyo gitabo kitemewe, ruvuga ko kugicapa no kugitanga byatumye abantu bagabanya umwete bari bafite mu ntambara kandi ko binyuranyije n'itegeko rigenga ubutasi. Abayoboraga umuryango bafungwa. Ku itariki ya 7 Gicurasi 1918, urwego rushinzwe ubutabera rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Giovanni de Checa, George Fisher, Alexander Macmillan, Robert Martin, Frederick Robison, Joseph Rutherford, William Van Amburg na Clayton Woodworth. Bashinjwa kuba ibigande, kwigomeka, gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ubuhemu no kwanga kujya mu gisirikare. Urubanza rwabo rwatangiye ku itariki ya 3 Kamena 1918, ariko icyizere cyo gutsinda cyari gike cyane. Kubera iki? Umushinjacyaha mukuru wa Amerika yavuze ko itegeko rigenga ubutasi bashinjwaga ko barenzeho ariryo ryashingirwagaho bacira imanza bayobyaga abaturage. Ku itariki ya 16 Gicurasi 1918, Inteko Ishinga Amategeko yanze ko iryo tegeko rivugururwa kugira ngo rirengere abantu batangaza ukuri babitewe n'impamvu zikwiriye kandi bafite intego nziza. Igitabo cyasobanuraga ubuhanuzi cyari kimwe mu byagibwaga impaka. Ku birebana n'icyo gitabo, inyandiko z'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika zaravugaga ziti: kimwe mu bikoresho biteje akaga cyane ni igitabo gisobanura ubuhanuzi. Gituma abasirikare bumva ko nta mpamvu ifatika ituma barwana, ku buryo abantu banga kwiyandikisha mu gisirikare. Ku itariki ya 20 Kamena 1918, Inteko y'abacamanza yahamije ibyaha abo bavandimwe bose uko ari 8. Umunsi ukurikiyeho, umucamanza yasomye umwanzuro w'urubanza. Yaravuze ati: ibitekerezo byo mu rwego rw'idini abaregwa bamamaje bashyizeho umwete biteje akaga gakomeye kuruta katerwa n'umutwe w'ingabo z'Abadage. Bagomba guhabwa igihano kiremere. Nyuma y'ibyumweru 2, abo bavandimwe bagiye gufungirwa muri gereza ya Atlanta muri leta ya Georgia. Bagombaga gufungwa imyaka iri hagati y'icumi na 20. Umurimo wo kubwiriza ukomeza kujya mbere. Muri icyo gihe, abigishwa ba Bibiliya bahanganye n'ibitotezo bikaze. Urwego rushinzwe ubutasi muri Amerika rwakoze iperereza ku bikorwa byabo, maze babakorera dosiye igizwe n'impapuro nyinshi cyane. Ibyo urwo rwego rwanditse bigaragaza ko abo bavandimwe bari bariyemeje gukomeza kubwiriza. Mwiba ari umukozi w'iposita wo mu mujyi wa Orlando muri leta ya Florida yandikiye urwego rushinzwe ubutasi, yaravuze ati: abigishwa ba Bibiliya bazenguruka umujyi wose bakwirakwiza muri buri rugo ibitekerezo byabo, kandi akenshi babikora nijoro. Biyemeje gukomeza niyo barwanywa. Umukoroneri wakoraga mu rwego rushinzwe iby'intambara yandikiye urwego rushinzwe ubutasi birebana n'umurimo wa Frederick Franz, waje kuba umwe mu bari bagize inteko nyobozi. Yaranditse ati: Franz amaze kugurisha imumbe myinshi igitabo gisobanura ubuhanuzi. Charles Feko nawe waje kuba umwe mu bari bagize inteko nyobozi yahuye n'ibitotezo bikaze. Abategetsi bamufunze bamushinja ko akwirakwiza igitabo gisobanura ubuhanuzi kandi bagenzuraga abantu yandikiranaga nabo. Yafungiwe muri gereza ya Baltimore muri leta ya Maryland amara mu kwezi kose. Bamwitaga umwanzi wo muri Otirishiya. Igihe yabwirizaga ashize amanga bamuhataga ibibazo, yibutse amagambo ya Pawulo ari mu Bakorinto ba mbere igice cy'icyenda umurongo wa 16 agira ati: ntatangaje ubutumwa bwiza nabona ishyano. Abigishwa ba Bibiliya babwirizaga babigiranye ishyaka, bakanasaba abantu gushyira umukono ku nyandiko yasabaga ko abavandimwe bari muri gereza ya Atlanta barekurwa. Anna Gardner yaravuze ati: ntitwigeze duterera. Igihe abavandimwe bacu bari bafunzwe, twagiye gushaka gushyira umukono ku nyandiko yasabaga ko barekurwa. Twagiye ku nzu n'inzu, kandi abantu babarirwa mu bihumbi bayishyizeho umukono. Twababwiraga ko abo bavandimwe ari abakristo b'ukuri kandi ko bafunzwe barengana. Amakoraniro. Muri icyo gihe kitari cyoroshye, habaye amakoraniro menshi yakomeje abavandimwe mu buryo bw'umwuka. Umunara w'umurinzi waravuze uti: muri uwo mwaka habaye amakoraniro asaga 40. Raporo zaturukaga muri ayo makoraniro zose zabaga zishishikaje. Kera ayo makoraniro yabaga inshuro nke mu mwaka, ariko baba buri kwezi. Abantu b'imitima itaryarya bakiraga neza ubutumwa bwiza. Mu ikoraniro rimwe ryabereye Cleveland muri leta ya Ohio, hateranye abantu bagera ku 200, habatizwa 42 harimo n'umwana w'umuhungu wagaragazaga ko akunda Imana cyane kandi akayikorera bigiranye ishyaka, agakoza isoni abantu benshi bakuze. Habaye iki nyuma yaho? Uko iherezo ry'umwaka w'1918 ryagendaga ryegereza, icyizere abigishwa b'ibiriya bari bafite cyagendaga kiyoyoka. Igice cy'ikibanza bari bafite Brooklyn cyari cyaragurishijwe, maze icyicaro gikuru kimirirwa Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania. Abayoboraga umuryango wacu bari bakiri muri gereza, kandi n'inama ngaruka mwaka yateganywaga ku itariki ya 4 Mutarama 1919. Byari kugenda bite? Abavandimwe bacu bakomeje umurimo. Kuko bari bizeye ko ibintu byari kuzagenda neza, batoranyije isomo ry'umwaka w'1919 rigira riti: intwaro yose yacuruwe kukurwanya nta kizageraho. Yesaya igice cya 54:17. Ibintu byari bigiye guhinduka, abigishwa ba Bibiliya bakagira ukwizera gukomeye, maze bakarushaho gukora umurimo wari ubategereje. Igice kirarangiye.